yaga yaga yo.
Makonde katuni on this one.
Wala, wala.
Gaki chachawa kinare kyankalo teya zai kizamtawa taina zamkulo komai zambaki nawa indai zan sane kiyarinya kekyawa ko taina zamkulo. They say I want to marry you, they say I want to carry you, they say I want to follow you. They as I kizam tawa, me say I want to marry you, me say I want to carry you, me say I want to follow you. They as I kizam tawa, kite makaki soni. Oh na na na, na na na, na 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 na, kite makaki soni. Oh na na na, na na na. Na 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 na, nire kene keso. Oh, nire kene keso. Oh, kite makaki soni.
Mwanzoni niliumizwa na mapenzi, nikasema kupenda tena siwezi. Sasa nimepata fundi wa mapenzi, amenituliza na enjoy mapenzi. Nikikuna na baki tu na enjoy, amenikaba shingoni kama tai. Ukiniacha mimi nitadai. Listen, I want to marry you, listen, I want to call you, listen, I want to follow you.
You and I anytime.
Listen, I want to marry you, listen, I want to call you, listen, I want to follow you. Zaidi yako tena mwingine sioni. Atena mwingine sioni. Upendo najua, baby usije ukanizingua, nitaaga dunia.
Nireke nikeso.
Naku, naku, nakupenda aje, kukuchipmi nazaje. Nazaje.
Oh, nireke nikeso.
Eti vile nakupenda baby unajua, so usije ukanizingua, baby nitaaga dunia.